Matopeni nimekwama, usiku na mchana nilawama. Huku naye mama watoto analalama, eti ndoa yake imekosa maana. Sina amani, yeye mwenzenu nifanyaje? Ndani vingi nyumbani, yeye mwenzenu nifanyaje? Nampenda, penda, penda, usiku na mchana nampenda. Hata kama yeye hanioni, moyo wangu nimedata, baby. Samahani, penzi la hatari, hizi nyumba ndogo ndogo zimevunja ndoa nyingi hatari, my baby. Samahani, penzi la uongo ni hatari, hizi nyumba ndogo ndogo zimevunja ndoa nyingi hatari, my baby.
Not you one time, not you two time, kila siku mwenzenu nakosea. Nisamehe, not you one time, not you two times. Mke wangu kutandana niogopea, ananipa kisogo, hataki nimuguze mauno. Kisa mimi muongo, nakanganya mademo kwa mpigo, baby. He love you.
Hatari, my